Right, kempulapule ekhaya imizuzu lishumi nesithandathu ngoku emveni kwentsimbi kuye yesibhozo tshilo ke wathi yokuthumela ke silenda lena iyure kanti ke sinaye ke nogqirha besitshilo sathi ke ujonge ke ncakasana phaya ke nayo ke umcimbi ke wevaccine kanti ke ngudr Mohowe kwelaa cala kanti ke eselusikisiki ke ngokuzinza kwakhe namhlanje kanti ke uzothi asixelele ke ngalo Johnson and Johnson wevaccine ekuthethwa ngaye okukubana ke uthi ube usebenza njani na. Molo, Doc.
Molo, msosazi, ninjani?
Siyaphila, Doc. Akonde kunjani namhlanje?
Hayi, siphilile, enkosi.
Siyabulela. Siyakwamkela kwakhona kwinkonjane Community Radio namhlanje. Sasitshilo sathi asigqibeli ukuncokola nawe kwiveki ezigqithileyo. Kanti ke siphilele namhlanje sabe siyadibana. Doc, sifuna nje kambalwa nje sincokole thina sobabini plus nomphulaphuli phaa ekhaya evekabanzi ngale vaccine ngokwezathu ibe iyafumaneka kwakhona eMzantsi Afrika. Leya isuka ke kwaJohnson and Johnson. Khakusithele qabaqaba njengayo nje, Doc.
Okay, ngibulele msazi for the opportunity ukuba ngithethe nabalaleli. Maybe besike sathetha before ngichaza ukuba kahle kahle ivaccine iyintoni.
Yes.
Njengoba besike sathetha ke uba le vaccine eJohnson and Johnson ayihlukanga kakhulu kwamanye amavaccine. Yenza umsebenzi wodwa ukuzivikela ukuba singatholi one ukuba singatholi i-infection mara ama-vaccine amaninzi asebenza ukuba ingabi severe i-infection elandelayo so leyo nto ithetha ukuba ayizukukubulala
okay.
But ke leyo ayikho guaranteed so iJohnson and Johnson ihluke ngantoni kwamanye ama-vaccine ihluke ngokuba yona ngoku into eyenzakalayo kuzofakwa i-part enkulu elwa eyenza i-immune system ukuba ibe active and aggressive ukusho ukuthi ilwe ngamandla immune system yakho xa uthola le vaccine and ebuyincedeke iJohnson and Johnson ukuba itholakele ukuba yona noko istronger ukuna yaka AstraZeneca ukulwa na le virus yase South Africa angithi thina apha South Africa sisaba ne bad luck yokuba i virus yethu ichange bathi ngesilungu immutate so le yaka Johnson and Johnson ke yona ithe ukuba namandla athe xaxa kuna le ebesizoyithola before
so
I lock ending ngachaza nge Johnson and Johnson
okay njengokuba ke doc sithi inamandla kakhulu lena for immune system yethu so ingaba mhlambi nika uqinisekise kangakanani okuba nyanyanyani iza kwenza umohluko kakhulu yona lena kuna lena vele loluphi uphando mhlambe eniye nalwenza kakhulu for uqinisekisa uba nyani la ayizuphinde sithi sele sesiyifumene okanye sele ifikile South Africa then iphinde kuthiwa iya-expire mhlawumbi ngexesha elithile
okay ndibulele msazi ngumbuzo obaluleke kakhulu lowo especially emva kwe-disappointment i-community yethu eyabanayo nge-vaccine yethu yokuqala
yes
ngoba bendike ngathetha ke ngokudlulile ukuba i-vaccine le itestiwe apha e-South Africa so ama-vaccine amanye atestiwe apha e-South Africa xa ndikhumbula kakuhle beyenziwa e-University of well e-Joburg e-Wits so into eyatholakala ukuba okumaticala pha masikhumbule ukuba i-virus le ye-COVID oye-coronavirus yintsha so into ezininzi siyazifunda ngale virus kulo eli xesha so ngela xesha kukhushwa ukuthengwa i-AstraZeneca bengakabi khona i-information enough ukuba i-AstraZeneca iza kusebenza njani kule variant entsha yase-South Africa because xa sikhumbula ukuba i-virus le entsha yase-South Africa ivele seyikhona already i-vaccine le ye-AstraZeneca uphando belusenziwa mara ngendaba yokuthi yinto ephuthumayo ekumele sikhusele abantu bakithi uye wayithenga uhulumente
Alright. Okay, ke phulaphula ekhaya. Masiphile sibe siyakwamkela wena ngeli xesha kanti ke sisamkela wena mphulaphula ekhaya sisitshilo sathi ke sibe sinayo idoctor ngosuku lwanamhlanje sixoxisela ke ngale vaccine yakwa Johnson and Johnson apha ke kwinkonjane Computer Radio Dog. Okay, masiphile kwakhona sinikezele kuwe ngeli xesha uzokwazi uba sibe siyaqoqombela kwakhona le nto kale lo mcimbi wethu wanamhlanje.
Okay. Yeah, njengoba bengisachaza ukuba i vaccine le iyathestwa na apha eSouth Africa. Yenziwa eJoburg eVet. So ngoku eVet batholile ukuba noko kule virus entsha esinayo thina apha eSouth Africa okanye le etshintshileyo. I-vaccine le iyasebenza kuyona. I-efficacy yakhona ngo 55%. Uprof Madike bese kathethile ezindabeni nakwezinye indawo ngokusebenza kwale vaccine. So ke although siyazi uba iyasebenza angeke iprotecthe 100%. Ayikho i-vaccine eke yaprotecta 100%.
Okay.
So kubalulekile ukuba abantu bakithi mabaqhubeleke namamaski, i-social distancing, ukuhlamba izandla nokuhlala nje ngenhlanzeko ukuze le virus ingeke iqhubeke isibhele. Because kumele sikhumbule ukuba if abantu bayaqhubeleka bayatheleleka kuza kuba khona enye i-virus ezoshintsha futhi kumele siqale phansi sithole ama-vaccine.
Right, dog. So velo ayiso sayicacisa kalo hlobo nakumphulaphuli into obana ke eyona nto ibalulekileyo ukuba makaqhubeleke eziprotector kakhulu okanye esebenzisa ezo sanitizer esifaka neso sifonyo esikuba uthi ayikho 100% ku 95% kuphela ethi ibe iyamenza ivaccine, ne?
Yes.
Dog,
manditi 55% le
ekhona ngoku. All right, get dog. Dog, mandibulele wethu ngosuku lwanamhlanje for ukuzosicacisela. Abantu besifuna ukwazi into kubana kanye kanye Johnson and Johnson yena uhluke kanjani kulena besike yasabe siyayizisela kwaye izothi ibe iluncedo kanjani na eluntwini. Enkosi kakhulu dog, saphinde sikuqece kwakhona.
Enkosi, usuku oluhle.
Enkosi dog, nakuwe kunjani.
Kunjani? Sixoxa sonke.